Wanaopenda ku dance na hiji. Oja iva striker. Yeah. Ay ya 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 ya. Hey, come on my sister. Guys, hear me out. Don't you be a mister. Hey, achana na uwe mamba wa reli. Nina nguvu ka Batista. Hey, ani kwa chetembe. Au kama unaona sawa tuendele. Au unataka PDG mwenye magari majumba na makwini bilili. Wanawake ni gharama. Minajua kila kitu kwako we ni gharama. Minajua hata kula kwako tu ni gharama. Hata nikikupeleka sinema ni gharama. Ila huku kwetu kuna makeke. Kuna DJ Maki huku acheche. Kuna visambusa na vikuu vya kuku. Kama unapenda kula kula acheche. Hey, aya aya aya. I'm always on the fire. You can call me a sweet liar. Hunting does no retire. Hey, aya aya aya. I'm always on the fire. You can call me a sweet liar. Hunting does no retire. Hey, no retire.
No retire.
No retire.
No retire.
No retire. Hunting does no retire.
No retire.
No retire.
No retire.
No retire.
No retire.
No retire. Me I say no retire.
No retire.
You come like a pita. Sasa nimemia huko insta. Mbani kwa ma sister du. Kuku na wapiga tu ma tiktak. Hila huku ndo toa ili upate. Mawiki mze wafika uharistote. Ingawa na vitambo zina lolote. Itabidi ya liwe tu kivyo vyote. Mana kila kitu naenda na mtoto kimbila nana hilo boti nilana Akitembea nyuma dana dana ana cheko mwanana. Acha onje banana. Siwali kudanganya kwa chipsi. Huku utapata mambo yote bila kiki. Utasuka mitindo ya nywele kila wiki. Au nataka nywele kwa jonijo kakiki. Shida labda si so pesa. Takuchukulia Lamborghini so chesa. Achana na wauni na pesa. Mina kabwa na majini kisa pesa. Hey, aya aya aya, I'm always on the fire. You can call me a sweet liar. Hunting does no retire. Hey, aya aya aya, I'm always on the fire. You can call me a sweet liar. Hunting does no retire. Hey, no retire.
No retire.
No retire.
No retire.
No retire. Hunting does no retire.
No retire.
No retire.
No retire.
No retire.
No retire.